wano wawe tuliate tukole chokwetasa kabuyo lukete byononeka mazibu genda no tunulira embera yobulamu buno weli ezibu babuli kutunula ko achira garatu mtimazima yechaye tukole chokufune mirembe kuba ebintu bitabanguse bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera labayo ekirieno ono yakume myezi mwenda we amazena kadampinga ete mweri sukiride oweti chate ya sanjagwa obufere bwa wanolu susule takekera nofuna birango dala chichi chichiche tuliko bananga bantu babonye bonye bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera bitewe sige katonda oyo abere nawe mukusoberwa zemmanyi tasobola kulemererwa wali era alibawa ne mukunyigirizibwa tali kulekerera bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina tukyusiza embeera bino byebiro ebyalangibwa ebiro byebiro buli kimu okwononeka obutadda muterera babo bokka balina okuwangula abe batumibwa erinnya lye yokka mwe muli essuubi erina